TP on the beat.
Hivi mtoto umeshushwa au umezaliwa naji? Mie denda la nshuka tamu mpaka kisogon. Yeah, girl, the beautiful utambaga kweneko. We're telling it in a command. Liwe kokote go. Girl, mikuwa kokoko. Duende Dubai ukichoka Morocco. Oh, wendu angu bobo. Mr. Maki mwenzangu nishomu. Baby mama, see your drama, ila you draw me crazy. Nivo shona, ni kwa koma, nataka kidogo nipe.
Nataka kidogo,
some more.
Nataka kidogo.
Soja tutakufa pamoja. Kitanzi mishingoni. Kini acha girl mitavuka taboda. Oh mama, umenilisha mira. Mina vimba ya we. Oh mama, wataka gown na Manila. Ninunuwe base.
Pole pole, mawanendole. Tumona potaka kwa komitolole. Hole hole, mtoto mpole. Kichola kotula niva morale.
Baby mama, see your drama, ila you draw me crazy. Livo shona, ni kwa koma, nataka kidogo nipe.
Nataka kidogo.